ZLatestMusic.com.
Matero in the house.
Since 2P1 I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe twao yo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same feet. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikongo. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chondo. Yose mapinenzo kufa n maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia nmuriro. Na stress hapa n zero.
Nangu ni mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda mefu na konga. Jehova nefu asonda. Ni mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda mefu na konga. Jehova nefu asonda.
Grinding, it is. Oh geez, they forget in a Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the boss is back, rich peace. Benzo tizi mira ma phone makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wense benze patok na kusamu. Abatebote wa challenger. Kembo pa kambani ya pezeka ni manager. Chinanzu una bation test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Chinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kudwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda mefu na konga. Jehova nefu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda mefu na konga. Jehova nefu asonda.
ZLatestMusic.com.
KNH.